Guru Chat Music.
Sisi ni wale
maneno maneno hayatusumbui,
yani tumeshazoea
maneno maneno hayatuvurugi.
Kwanza hatuna muda,
tuko busy shambani mwa Bwana,
tunamtafuta Mungu,
tuko busy shambani mwa Bwana,
tumeziba masikio,
tuko busy shambani mwa Bwana,
hatusikilizi ya watu,
tuko busy shambani mwa Bwana.
Nina safari ndefu ya maisha ya kiroho, sitaki kucheleweshwa. Nimebeba hatima kubwa, nawaza mambo makubwa, sitaki kucheleweshwa. Maneno maneno hayanivurugi, nawaza mambo makubwa. Maneno maneno hayanisumbui, nimezoea, nawaza mambo makubwa. Sitaki kucheleweshwa. Muda wa kukaa na kujadili watu sina, niko bize shambani mwa Bwana. Sina muda wa kukaa nisikilize ati fulani kakusema hivi, niko bize shambani mwa Bwana. Sisi ni wale
maneno maneno hayatusumbui,
yani tumeshazoea
maneno maneno hayatuvurugi.
Kwanza hatuna muda,
tuko busy shambani mwa Bwana,
tunamtafuta Mungu,
tuko busy shambani mwa Bwana,
tumeziba masikio,
tuko busy shambani mwa Bwana,
hatusikilizi ya watu,
tuko busy shambani mwa Bwana.
Sema sio kwamba misi ya siki, ila niko bize shambani mwa Bwana. Unaosengenya sio kwamba misi wa siki, ila niko bize shambani mwa Bwana. Na wala sitishiki na maneno munayo yasema, Mungu haitaji refali kunibariki mie. Na tena nyuma sirudi kwa mitego mulia iteka, Mungu wangu wazuiwi, akisha panga mepanga ye. Ni kweli ulifanikiwa kuniumiza jana, ila leo hii niko bize kumtafuta Bwana.
Niko bize,
bize
maneno haya nisumbui,
niko bize
maumivu kwa heli, yeah. Mateso kwa heli, yeah, yeah. Sisi ndo wale
maneno maneno hayatusumbui,
yani tumeshazoea
maneno maneno hayatuvurugi,
hatuna muda.